Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa bamamedi kaofela ba Radio Pulpit, lebitso le pholosang la Morena Jesu Kriste. Dumedisa ke Moruti Masengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Luka 24. Mamedi wena o ka na bala 13 to 34, ka baka la nako ke tla bala verse 32 mo molaetsa ka o leng mo teng. E re jaanong barana ba re, a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka mo teng ga rona fa a ntse bua le rona mo tseleng a re tlhalosetsa dikwalo. Verse 17 e tlhalosa ka tsela e mo verse 17 fale. Lefoko la molemi le ra a ba raya a re mafoko a ke afe a lo a buisanyang lo ntse le tsamaya mme ba ema ba hutsafetse. Verse 19 a ba raya a re dilo dife ba moaraba ba re tsa ga Jesu wa Nazareta yo ene e le monna wa moprofeta yo thata mo tirong mo lefokong fa pele ga Modimo le batho botlhe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la hae of I confirm with signs and wonders. Amen. Mamedi a rategang, ke rata re lebelela kganke e re badileng fale mo verse 32 ya burning hearts. Bebele tlhalosa mo verse 32 mola e re a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka. Ba rana ba re a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka mo teng ga rona. Dipelo tse di tukang. Now, bebele re bontsha mo gore banna ba ne ba ne ba le mo tseleng ya Emmaus ka letsatsi le la boraro la resurrection la tsogo ya Morena Jesu. We have celebrated the Easter mo a day of great victory. Ngwaga o mongwe le o mongwe re bolela ka letsatsi le ga gona phenyo e tshwanang le e mo lefatsheng. Bana le ba ba winang dilo tse dintsi metshameko eng mara phenyo ya go fenya lefu ke yona fela e kgolo. That's why we are separating this Easter. But after Easter, those in our text were sad. Ba ne ba utlwile botlhoko ba hutsafetse fela bjalo. And the world sad for the same reasons. Lefatshe lo lotlhe le ne le hutsafetse gore monna o la banna o tsamaile le ba ba thusitseng a ba etseditse tse dikgolo. The sad Emmaus disciples ba tlogela Jerusalema ba tswa le ko the holy city bjanong ba mo tseleng ya go ya Emmaus fa mo ba kopa. On their journey home, they met Jesus. Mabu Kristeng reza maya, rechanse reza maya le Jesus na kwa reza maya na haru moni haru mutri ra ngomore hara chenya kagadi lo chedi ruchenya be anakabatubana. They did not recognize him. Habakaba mulemuha and told him habamulala matata abona their troubles. Let us travel with Jesus and this discouraged. Baba niyamile baba fele chinkema. How Jesus mended their broken hearts. Mola mo verse 13 to verse 21 mola. Le fokola modimo le re Jesu a lukisa a roka dipelo tsa bona tseng di ne di thubegile tseng di ne di utlwile botlhoko di hutsafetse. As they journey to Emmaus, they talk sadly of the recent events. Babu lady sana. Now, hona le ntlha tse di tlhalosang ka maemo a ba neng ba feta mo ona. O tshwane le rona re feta mo nakong eo go na le malwetse ba bantsi ba rona re hutsafetse re le discouraged re le depressed. E re their conversation reveals their broken hearts. Le rona he re bua ga o ka utlwelela dikgang le mo di-televisioneng go bolela batho ba ba leng depressed ba ba leng broken hearted ba ba tshogile. Those who resign, ba bangwe ba re le kereke re saelang kerekeng because the coronavirus e se bolaya e tsere ba bantsi ba re ba ratang. Their conversation reveals their broken hearts. Lefoko la Modimo re balang mo teng moo. See how Jesus begins to mend their hearts. Mona mo re balang mo teng moo. He walks with them even though they don't recognize. Jesu le he re feta mo bebele le nka feta mo mogorogorong wa moruti wa lefu. Nka se boife selo go nna o na le nna. Jesu o tsamaya le bona. He walks with them. Jesus is still walking with us today. We can't recognize him because mongwe ke ka baka la dillo le matshwenyego a tletseng ka gare ya dipelo tsa rona. Verse 17, he asked them what is wrong. mo verse 17 fale ke tse di feng le bua ka eng what things mo verse 19 fale ba bua ba bua ba tlhaloso ba botsa hape potso Jesus is the healer of broken hearts le tsela modimo le tlhaloso ba yalo molaetsa o ka o bala wa re anointing he was anointed he had that anointing that removes the burden that destroys the yoke le tsela modimo le tlhaloso ba yalo ho ka bala Luke chapter 4 fale o tlo utlwa gore utlile a re o tlo fodisa ba dipelo tse di utlileng botlhoko fale na le how Jesus restored their backslidden hearts, 22-27. They had believed in him. Now they just said nice things about him. But munona kete matla, waiti arijisa, munona tosale bafu. Oh, rotusa ke mang. Babu adilo tedi nkekaye na murena jesona. Babi tile pilu. Now they are doubtful. Babi lae laure. Ikaba ilohoro kululene rilebele tiela. How Jesus set their hearts afire. Mo verse 28 to verse 39. For Jesu atukisa dipelo tsa bona. Did not our hearts burn within us? Mo verse 32. While he walked, it's a heart on all of us. Dijo murahora ba tlhalosetse mangwalo a revive tumelo ya bona. It's a heart on all of us. Dijo ba utlwa re tlhono lo fatso e ke ne le teng kwa tshimolohong ha le fatse le ne le Adamu a tlholwa ba re tlhono lo fatso e ra itse yeah it was declared by God. Now I want to declare the same blessings upon you. Molita tsila ka tseno you madi a Jesu le fula Jesu le re o re fenye di tse le fu gore rena re tletse re khona gore everything se rena le sona se be le resurrection dipelo tsa rena di tuke pelo pina mo pe di are moyo o halalelang o leng gore o tukisa dipelo tsa rena ka lerato ke rata gore opela le wena gore modimo a tukise pelo ya hao mollo wa modimo o futhumatse gape o boele o fise modimo ka lebitso la morena Jesu ke rapela mo mamedi modimo wa ka in the name of Jesus has mend his broken heart baba le discouraged baba le depressed baba re zenne baba itokolotsa emba re harisa tsena tabe ke rapela morena Jesu baba le mo matlhokong ke rapela gore modimo wa ka set them free ka that power the supernatural power that raised Jesus from the dead modimo wa ka ke rapela modimo wa ka resurrect everything mibereko ya bona manyalo a bona di family bana everything their relationships with you and mudimo aka mahla how abe revealed abe manifested maphelo nga bona bo le baba backsliding ke kopatsa tlhoki dumela gore re file tsona gona jwale in the mighty name of Jesus amen.
If you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 0674297564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.